kwa kwangu mie. Kaya yua ladha yangu tam tam kwake. Oh, kaya yua ladha yangu tam tam kwake. Najiamini wenzangu, lazima nijisi. Najiamini wenzangu, lazima nijisifie. Atanipa kwema Mungu, atanichagua mie. peni 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 kikupa utalewa. Ni peni 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 kimpata lewa. Beti ni mpeni mpe asije akaemewa, atakuja niona na mie nishawa iwa. Wanotaka kutugombanisha hao